senga te tugira umutima guruma guruma baby loza loza ko tukira mukwano gwe twalimu nga we twesuubiza tukira 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 mukwano tukira nga we twekuba kubuna nga we tunyumirwa kansabe mukama katonda owanga mukomyewo n'olunaku teluziba nga simulowooza aye katere nkole mangu siruke kende ndabo mwagalwa njogereku naye watisapu kola buli kimu mutima kuleyo mukwano ndowooza lowoozako ensobi zibaawo sonyiwa sonyiwa omutima gwakyuka zigwamu amalala ganzigwamu obulamu bwawona ndowoozaako nange nga wenkulowooza ku mukwano jjukira omukwano gwe twalimu jjukira 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 omukwano gwe twalimu jjukira jjukira omukwano gwe twalimu zendesa omutima sonyiwa mukwano nitunze jjukira jjukira nitunze jjukira jjukira kimu tekimpa maanyi kakuba ndowooza kwe sikulaba ku mukwano ye naye kati nafuna amaanyi obunafu bwanzigwamu amalala ganzigwamu nakyuka baby, do you remember me? Yeah. Kasi soja u kakuu.